Sound.
Yeah, mic check 1, 2.
Zenwap.com.
Turn boy round 2. Yeah.
Kidonda lichona chesja pono mina jiukuza mwenyewe. Kukupenda sizani takoma mana ulinfunza ni wewe. Hisia zangu kwingine zimegoma siya kufa juu yako wewe. Baby ujui to me, baby ujui to me. Wando likuwa kwa baridi, unanipa choto. Na peke ule nifariji, yani kama mtoto. Na kuna mengi si ulinyeiti, utafumilia changamoto. Kweli mkaidia faidi, ona penzi umetia moto. Na umeniacha ujui to me, nangu wakilio, oh, nangu wakilio. Sijampata niamini rudi wendo kibilio, oh, wendo kibilio,
oh,
oh. Oh yeah,
be
I'm crying for my love, and I go die for my love. My Facebook, my Twitter, you don't want to see me. I thank you posting pictures. Yes, he wears the feature, my girl and Felicia. Kasi baby, rudisha moyo. Akili yangu naichachisha, unatona zidisha. Kama maisha marefu, basi unafupisha. Siamini umesitisha, kurudisha moyo wako. Na umeniacha ujui to me, nangu wakilio, oh, nangu wakilio. Sijampata niamini rudi wendo kibilio, oh, wendo kibilio, oh,
oh.
Oh yeah, me I'm crying for my love, and I go die for my love.
Zwap.com.